Here's another one. Here's another one. Here's another one. Here's another one. Majengo soko, majengo soko, majengo soko.
Touch sound, touch sound,
yeah.
Touch, touch.
Kabla sijatoka nishalala juu ya bati. Itai menifunza jala ambakati. Mademu walisema kwa nanuka kimangati. Hot pot wiru mimsoso kimangati. Dahabu toka downtown sile. Mtaki toka jasho mtoto kiume na usile. Chemsha bongo kama niga jena big wile. Sogo pikolo tochi kisamshale na upinde. Sana bisha hodi masijala. Nalipa kodi sio ufala. Wanakufa kwa ngozi na sigara. Mi bado nime chill, mi bado nime chill.
Bigo za kimasta baba yenu mina
pasta. Bigo za kimasta, za kimasta.
Sina wasi wasi na ndo mana unanono nime
chill. Bigo za kimasta, hizi bigo za kimasta.
Hawani pili tena, hawani pili aha. Hawani pili tena, hawani pili aha. Hawani pili tena, hawani pili aha.
Sina mzuka, muda na utakuwa kuandika vesu. Wana mzuka, muda mbao sina chance kuandika vesu. Ombea enwe na mzuka, muda mwafaka kuandika vesu. Mgogochi nafanya wana na dance. Wana nita baba naimat, mwona rap sana. So mfunga jela hip hop kwenye selo wa kuchana. Shamba zuri la muziki, fake MCs nevi wavi. Ufpa takatifu, wadundu lako lo kitap. Sana bisha hodi masijala. Nalipa kodi sio ufala. Wanakufa kwa ngozi na sigara. Mi bado nime chill, mi bado nime chill.
Bigo za kimasta baba yenu mina pasta.
Bigo za kimasta, za kimasta.
Sina wasi wasi na ndo mana unanono nime chill.
Bigo za kimasta, hizi bigo za kimasta.
Hawani pili tena, hawani pili aha. Hawani pili tena, hawani pili aha. Hawani pili tena, hawani pili aha. Hawani pili tena, hawani pili aha.
Majengo soko, yes you wanna be me, I wanna be myself. And you wanna be me, I wanna be myself. And you wanna be me, I wanna be myself. And you wanna be myself.
I wanna be me tena, I wanna be me aha. I wanna be me tena, I wanna be me aha. I wanna be me tena, I wanna be me aha. I wanna be me tena, I wanna be me.
Bigo za kimasta baba yenu mina pasta.
Bigo za kimasta, za kimasta.
Sina wasi wasi na ndo mana unanono nime chill.
Bigo za kimasta, hizi bigo za kimasta.
Hawani pili tena, hawani pili aha. Hawani pili tena, hawani pili aha. Hawani pili tena, hawani pili aha.